creme, homie. Top shelf, you know.
Oh no, they really don't know. Oh no, in the motto.
Akufaju, akufaju. Akila mtu wapantani kufaju. We uko kwa kiti unajidai. Na unajua ingoma imekunai. Akufaju, akufaju. Kila mtu wapandani kufaju. We uko kwa kiti unajidai. Na unajua ingoma imekunai.
Nime kam kwenye bez na kabra new moon. Dansal, dansal, netwa kufaju. Nime kam kwenye bez na kabra new moon. Dansal, dansal, netwa kufaju. Benjoni, bend your shoulder. Legs are teased. Now in your order left. I do the right, I do the left, I do the right.
Akufaju, akufaju. Akila mtu wapandani kufaju. We uko kwa kiti unajidai. Na unajua ingoma imekunai. Akufaju, akufaju. Kila mtu wapandani kufaju. We uko kwa kiti unajidai. Na unajua ingoma imekunai.
Here we go, here we go. New style kufaju kwenye dancing floor. Nona watoto na wa mama kwenye maleso. Wanakatika kufaju is thing on the so. Wewe ni deme bushika meza. Kwanza inama wanze kutingisha. Unanibamba mtoto wa Hadija. Takukemba mtoto ntakukemba hey.
Akufaju, akufaju. Akila mtu wapandani kufaju. We uko kwa kiti unajidai. Na unajua ingoma imekunai. Akufaju, akufaju. Kila mtu wapandani kufaju. We uko kwa kiti unajidai. Na unajua ingoma imekunai.
5, 4, 3 to the 2 and the 1. Pull up selector, cock up your gun. Kwa ume lost, fata tu madi. Kwa ufu, pisi mama kama nyani. To the left, to the right, to the center. Alafu nini, anipe bega. Kwa wazena, wasena, watoto. Hakuna pressure, jiachilie kidogo.
Akufaju, akufaju. Akila mtu wapandani kufaju. We uko kwa kiti unajidai. Na unajua ingoma imekunai. Akufaju, akufaju. Kila mtu wapandani kufaju. We uko kwa kiti unajidai. Na unajua ingoma imekunai.
Kike, you know me girl flavor. Me like a bigger, fatter and better. Girl a hotter than a four sweater when she vibrate. Girl no ratchet but she nasty. The way she whine make a bad man thirsty. She got no job but she want to blow. Like a major laser she a dip it low.
Akufaju, akufaju. Akila mtu wapandani kufaju. We uko kwa kiti unajidai. Na unajua ingoma imekunai. Akufaju, akufaju. Akila mtu wapandani kufaju. We uko kwa kiti unajidai. Na unajua ingoma imekunai. Akufaju, akufaju.